ibishimo ubashanye aho twateguriwe iwacu heza ndahakuye cyane mfite amatsiko yo kubana n'umukiza wanjye mu mahoro tunezerewe tuguwe neza ntega ibishimo ubashanye aho twateguriwe iwacu heza ndahakumbuye cyane Siko yakubana ingumukiza wanjye Mu mahoro tunezerewe tuguwe neza Ntega ibishimo ubashanye